What's happening?
What's happening?
Hey! Hey!
It's your boy Lil Jon.
Lil Jon.
The Beak of Me Click.
Beak of Me Click.
What's up, Phony?
What's happening?
What's up, Sean Paul?
What's happening?
Hey! Now, hey. Ladies and gentlemen, it's about that time now.
By the time,
turn this thing on out.
There's no chorus on this.
DayLatestMusic.com.
Freestyle. Just a freestyle.
Hey, let's go. Snap it, Michael.
Jaboy,
what game ni ete ejaboy baila zemseri kweza kaufela na milaila na mibea makapoto na miboya kumisukuru kisaifika tuwa kasinu ati waiku nisinya karibizo makapego zemusazivi kukuli nani zwelela kwa Senego na miraundi sa mtulo ni wiko kona kumisia maimu iko kukaiko. Fresh Jaboy Kimboma, doka uraza bukuba na kutimbaka. Flow yaka ya kusindumuna, ya kundendumuna, ya kusukuru kisa boy. Opia swa utwa mabiti ya nichonga, yaka kioji ya hauki magonga. Sako wava kwenye buha fama video, naziva saku changa kwenye utwa fama radio. Fresh, ukatazwa kisifuku, shisidunkunya, uwi na kamboro konya. So, the more the hate, the more I shine, transparent all my time, just writing flows. Ungola ka message kavernacular, bebe siji kukavala soka inzi popular. Why? Wanitoya wanutwela jealous. Kapuli kutijabu ilfasa inzi famous. Datarima mwage mwona vapua nkaula. Neve biti ilino siyava mwinkaula. Fresh Jaboy warrior. Seven kings waziva ni jia no dread. So mwage mwona vakurumuna. Nava wisa inge mango nava burumuna. Kwa competition kizwara gata. This year ni kamihata ni gara gata. This year look up umbeka. Mwesipe kulifama kishi akapumbuka. Simaeli njimwa landirova. Nina inzi mwako chikala wakulova. Ufapana neva kondori. Mwalipina za sinyanja omupondori. Kusepise uka kwenda na inge sivili. Voice yao ile ni tujiri jiri. Bani sarva, that's why ikona bani seva. Mwake mwenye batela inge mwenye ndisikeva. Sako moka, wena osinea. Natwale ni kiki na kuchaya double kiki. Kumbona ni masila ni uso wa mafula akikuli umoyo. Uperforma mama baba. Next time kaperforma mwasimbuzi. Maguku nilizizi kizona zekachia. Fichari na mtu akona kumupanga. Ni opezi so, libakala mafanzi. You wanna be follow what? Mafanzi babi laela, mafoni wani lizeza.
Yeah, it's your highness.
What's happening?
Like to introduce myself by you. My name is
Kaya Blade in the building. Just a
ZLatestMusic.com.